DJ Cage.
Got people on the beat.
DJ Mentor, the spin guru.
Oh, na na na. Oh, ma ma ma. Oh, na. Kabuli meshaja, mepitilizo maudhi ya mezidi. Moyo wangu kombani nawe. Soko la karafu umoza daga, na ule otamu umeogawe ya kijiji. Umenipado na laroa insipagawe. Mungu amenipofamu, natambwe lipichema na baya. Usinizuge kwa tabasamu, kumbe unalako moyoni. Na misha zoea mila, kikwetu kusema sema ni rombaya. Ningali kuwa na uwezo mazo, ninge kuficha mfukoni. Ulinidanganya kumbi kumbi lale bila chandarua. Kumbe mbune ngata, tulini kunguta mavumbi lipo bomba nyingi dua. Ukani ondolea mashaka. Mapenzi halazimi, chuye ukuridhana mimi nenda. Bila na kuombea, ukaishi maisha mema. Pia siwezi na silazimishi, labda sina thamani. Wenda, kuondoka kwako kwangu.
Vikwazo, ila yote umenitua. Naomba penzi letu lisifekeshe, ukanipa pressure mawazo. Chonde mama utaniua. Na vile ujui kununa, fundi wa kudeka. Hata sija kutekenya unacheka. Oh, tambua, ushaniteka. Hata bila chakula na nenepa, my love. Kama nina shida na saa, sura kama malaika. Na wala hauringi kwa dharau. Lawama acha nipewe, nitoke duniani angalau. Kuliko ukanyanya sika, ilo mpenzi usaha. Mio obo,
ae,
mi amor,
ae,
my love. Unanichanganya ukinama naangalia tatu. Nipakulie chakula mama sikomi. Asubuhi mchana paka jioni. Michezo unaijua mama msomi. Pini kitofu kifua na sikioni. Salama nikiwa na wewe, hata kama nina shida na saa. Sura kama malaika, na wala hauringi kwa dharau. Toke duniani angalau. Kuliko ukanyanya sika, ilo mpenzi usaha. Mio obo,
ae,
mi amor,
ae,
my love.
Favorite DJ.
watoto kanikosha. Fundi akia Mungu anajua ajana chosha. Doto zinapiga bila kuonga. Ya kwa kiojanja sina kanichuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofu. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga. Taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Ina makiyogi doki. Fanya ka unapiga deki. Deki give me some cake. Ayana. God bless your mama. Ayana. Hey. The way you move your waistline. Ayana. Na, na.
God bless your father. Ayana. Kamaradi ya time chemka poza kwa maji. Na kutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimeka natia kambi. Come here make a chop your money baby. Come closer baby closer. Ooh baby take your clothes off.
Yeah. I don't need a girl for one night stand. Yeah, yeah. I say I need a girl who is single. When I see a baby face and my heart does twingle, I need a virgin in the street who will understand everything I speak. And she know how to treat like a doctor on the bed when I'm sick. The one that she don't care, side cheek. She don't touch my phone even when I fall asleep. Yeah, humble and sweet. And she can smile even when I cheat. That's the type of the girl that I want.
Can you be, can you be, can you be?
Boy, I need a man.
Boy, yeah, yeah, yeah.
Somebody who gon' love me and understand.
Somebody who gon' hold me down.
Who ain't messing around.
Ain't got to be spending no money on me.
Tell me that I'm beautiful instead of emotional.
Be my everyday rider.
Need no medium or supplier. We never have to fight up. We gonna love you a long time. We gonna love you a long time.
Never worry, my love is for free. You can always count on me.
Never checking your phone.
Always there when you call.
My inside is where I'll always be.
Can you be, can you be, can you be?
Be my boyfriend.
Can you be, can you be, can you be?
Be my boyfriend.
Can you be, can you be, can you be?
Be my boyfriend.
Can you be, can you be, can you be?
Be my boyfriend.
Kukuhini kuso kusha umeangu kia premani. Roho ya ni dadarika kashantoka shetwani. Nimeumbiwa makosa mwanadamu na mimi. Moyo umekunja ntita kumisi jamani. Ngumu safari lifanya njia ni ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Mkajiveka mashati nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
Nisame, Zidiwidiwi na changanyikiwa na vilio sishikiki. Niko magharibi liza mapo juu, wewe upo mashariki. Zawadi vipochi vijuisi vipipi na zimisi chokoleti. Nimekomadia nilivyo nyongea, ubazako sizipati. Tabibu, kunikomesha umepata toto la kitanga sababu. Umeichoka jeuri yangu ya kipemba lile gupu. Limeniisha kabisa baby halinanga aipu. Wananicheka wajinga rudi na kuhumbu.
Safari lifanya njia ni ushukie. Ukakosa siti miliki gari lako mwenyewe. Mkajiveka mashati nikajiona minomie. Kweli mbaya halisi na wema hakosie.
Nisame, 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 nisame.
DJ Mentor on Facebook, DJ Mentor.
Is your love for me, yeah. Iyo mwunze sinzu yas, yeah. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, darling, yeah.
I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey,
yeah, yeah.
Would you call me baby,
baby love.
Would you kiss me daddy,
baby.
I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I could stay for a long time.
Yeah, yeah,
a long time. When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on. Give me love, yeah. Do somehow. One time for my baby love, yeah. Do somehow.
Yeah, 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 yeah. Yeah. Ifunigusa bila kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than that. Ifunigusa bila kunikamata. Tulive nana mama, nikama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than that.
I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umenishika, umenishika mateka. Zaidi yako sijaona. Umenishika, umenishika mateka mihoi.
I can't breathe.
Unavozungusha body.
I can't breathe.
Mzuri kama mdoli.
I can't breathe.
Unavozungusha body. Mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right. I go turn around, baby.
Unataka chele, na ufata chele, unanfata chele. Nisiagize vibaba, nivute shehena. Unipati vibaba, vikao serena. Usifanye vishow so tujaze arena. Tusikwame kibongo, kizari na wema. Yo, I'm not guilty, you got to feel me. Ukata ni disaster, you feel me. Ushanta ni kupata mjene. Nasibyo tazima data mjene. Nyupani nanga inapa, game loaded japa. Hewani mindo naka, hapa mchezoni papa. Hapa ulingoni baba, nalea wengi kwa mta. Leta ukambale kaka, so kila siku
unaga. Unapoka mata mchele, duniani ka paradiso. Na ukijacha mizozo, nizozo, so now here we go. Unapoka mata mchele, duniani ka paradiso. Na ukijacha nizozo, nizozo, so now here we go.
Mbanga na mpaka mbanga imezidi. Plus na waganga mkiganga hatoni ligi. Plus Instagram na huko Twitter magwiji. Mkidanganyana heti mnachukuaga vijiji. Heti we usi Barcelona, tukiwa Catalunya. Tunalisha futosha ndomana bado mnakunya. Nini mnastajabu leo joo kazi na lunya. Nini mna majabu gani msotaka kuvuma. Tunaondoka hapo sasa, sindo si mambo sasa. Tuliondoka hapo kaka, tunakusanya za pale. Tunapitia za hapa, tunakulaga pa hapa. Arapi muta hapa, arapi muta hapa.
Unapoka mata mchele, duniani ka paradiso. Na ukichacha mizozo, nizozo, so now here we go. Unapoka mata mchele, duniani ka paradiso. Na ukichacha nizozo, mizozo, so now here we go. Here we go, oh.
Basamu uwa mwenye kujisi mororo.
It's Eastland's finest, finest, original and incredible DJ Kate.
Aba!
Bindi ukicheka we ni moyo unanitabasamu. Uwa mwenye kujisi mororo. Ila ukilia we atakula na kosa hamu. Uwa mwenye kujisi ndororo. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali baby, baridi linachoma. Uwepo wako we na mie, umetia fora. Wendo daktari darling, nikitaka kupona. Hey, hey, hey. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza. Unaniweza weza.
DJ Mentor on Facebook, DJ Mentor Instagram, DJ Mentor contact 0721802167.
Sitamani mwengine, wala sidhani kataweza kutokea. Mana mambo yako moto, moto, moto. Labda upito shetani mwengine, maneni ya watu nishazwea, I don't care. Kila kukicha choko, 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 choko. Unavyo nipara, tunanenepa mie. Penzi lako na tinga, na ringa, na bembea. Kinachokufa, usisite niambie. Kwako niko radhi, hata zege ni bebe. Machinga ni nadishe. Ukiwa karibu na mie, najiona bora. Lakini ukiwa mbali bebe, baridi nachoma. Uwepo wako we na mie, umetia furaha.
Hello, Exi. Uhali gani?
Kate.
Ni long time hatujaonana. Natumai upo salama. Leo unanichukia, hata jina langu takisikia. Nimekithiri upweke umetanda. Na siku kama hii nakukosa sana. Corona imekithiri upweke umetawala. Hasa siku kama hii nakukosa sana. Natamani ningepona angalau siku moja mwanzio nina kutu la mabusu. Natamani ningekona angalau siku moja mwanzio nina kutu la mabusu.
No, una causa en gafi.
Hata kwa msimu angala uwezai kuorentai. Nelewa unanchukia unandara uwezai.
Misiko
kuorentai.
No, I can't make it right now.
Oh baby kuorentai. Oh my uwezai. Hata kwa msimu mtu.
Vicky,
oh baby cool up. Why don't you pull up?
I got some smoke and some booze. Ni wewe tu ndo naikosa.
Oh baby pull up, why don't you pull up?
I got some nyama choma and some booze. We can chill together in jacuzzi. Me na wewe naeza kada na injefe. Nino shisha pia veve. I'm on Netflix and chill. Neza cheza gita nina skills. Naeza kada na injefe. Nina shisha pia veve. I'm on Netflix and chill. Neza cheza gita nina skills. Natamani ngekona angala usiku moja mwenzio nina kutu la mabusu. Natamani ngekona angala usiku moja mwenzio nina kutu la mabusu.
Asubuhi kumekucha, wingu limetanda, na mvua yatakunyesha, na uko mbali mama. Macho yakitiririka, habari ikitanishika, awe ndo chanda chema uhakika, unanikatisha tama. Natambua binadamu, akila moja na mapungufu yake, sijui nilipoteleza mama. Ungeniambia nimemisi tabasamu, kutwa kucha picha kumezea mate yangu, fimbo wameideza katua utaki kuitumia. Labda hesabu za kutoa minilikawanya, baby unisame. Na ile hasi nikaifanya chanya, baby unisame. Na hata emoji za kulia nazo kutumia nazo sikome, yapo nipate furaha. Ahuruma unione, wanai hali hata ifichiki, kutuwa wima champingo kisiki. Manata nikiona micheza njiwa, au wanaitamani kama siwewe.
Ntampenda nani, ntampenda nani, ntampenda nani, nani ntampenda. Ntampenda nani, ntampenda nani, ntampenda nani. Nani tapenda
penzi usifanya kwa chombo cha usafiri, ikawa umeshuka ujotankatili. Nitakuaga mentra niko dhahiri, si unasikia penzi la dhati daima la wawiri. Wefanya na urudi liswe batili, kawafanya kusudi ni ukatili. Minaumia wendo yangu ifadhi, labda likosea msimbo. Kweli kupenda kazi wangu, kweli umegeuka fimbo. Mindo la kokolo boy, lile silozima. Ulisema ga uchomoi, kumbe imani ulinpima. Pia ulisema wadonoi, wameiteka mazima. Si mungu nyisikoi, sina vyangu nmechina. Mana ihali hata ifichiki, kutuwa wima champingo kisiki. Mana dani kiona micheza njiwa, au wanaitamani kama siwe.
Shukuru Mola kanijalia mrembo wa sura hadi tabia, na kila sababu ya kujivunia ye. Yani kila kona umetimia, napenda manukato kinukia. Ukinigusa ndo nazimia ye. Yani kama ndege hawanae, tuogele na tupae, kwenye kiota tukakae minawe. Ujini kubebe wa shangai, unye uchungu wa kazae. Tukicheza kuche kuchi na hotae, minawe. Unagula pia, mala unafido. Chujuza kunito wa majicho, hata uvegunia. Bado uko simple, unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko. Chumani wanipa madiko diko. Kifungua koki, ya nini mafuriko, meniweza. Oh my baby, te amo. Te amo. Oh my baby, te amo.
Sabes bem que tu és a única metade de mim. Metade de mim, mon amour. És destaque de todas as rosas que tem no jardim. No jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica na lume. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina. Menina mais linda do mundo. Exata choco choco que eu me topo. A mamacita que me tombalou, que me tombalou. Exata choco choco que eu me topo. A mamacita que me tombalou, que me tombalou.
Oh my baby, te amo.
Girl, you got me crazy for your love. Africa, umpaka China, China. Ufaya wisi wishi waina. Nishona mademu kila aina. Toka kita hadi China.
She got me falling in love.
Si lazima nise.
Najua, unapendwa, unapendwa.
Si lazima nise.
Najua, unapendwa, unapendwa.
Si lazima nise.
Najua, unapendwa, unapendwa. Cabina wake up, papala, papala.
Amebadili tabia, hayupo kama mwanzo. Usiku kucha kulia, kaniacha na mawazo. Ajui mwenzake naumia kwa penzi la vikwazo. Na siku nikitulia na tulia kunako. Sawa, yote sawa, itakuwa sawa kama tukiwa sawa. Hawa, nimepagawa na penzi lako kama kuvuta madawa. Kila tunda lako na hisi ni na mabawa. Nikiona adui zako na waonesha pawa. Tabani maututi sijiwezi niko hoi. Penzi lako lmeni kwama kwenye kuhusi kuhui. Niko ndani soki nje hivi tasitoboi. Una giza nene ndani wapi koroboi. Samana utaka msamaha nimekosea. Kuna njia nilikata na hisi kama nimepotea.
Sawa, nishakubali matokeo. Nenda tu salama japo nishakuzoea. Japo kisa misijui mpaka leo. Mpaka we unaondoka nini licho kukosea. Na bado nakompea ili usije kupotea. Ulicho kosa hapo kipate unapoelekea. Mi nitakuwa sawa, wakwangu atatokea. Ye nitakuwa bie na maisha ataendelea. Sipo kubali kushindwa ntaanza kukonda. Sipo kubali kushindwa ntaenda kuroga. Sipo kubali kushindwa ntaanza kufosi. Afu mapenzi ya kufosi ni kupotezea na muda. Ok sawa basi nenda. Inshallah Mungu akipenda naweza kurudiana tena. Ila sasa oh no, no. Ushani tena umeniacha kidogo tu sana hema. Oh. Yeah.
Sawa.
Oh, Dar es Salaam young D baby.
Sawa.
Sawa.
Yeah.
It's the remix. It's the remix.
Sawa.
That's right. Ladies and gentlemen, they call me Ezo. But sometimes they call me Bear Boy. But you can call me Venus tonight. Holla.
Squeeze the suit, tell me, na konda mimi.
Nimekosa ni samee na kili kosa mimi. Ninacho waza mita kwaji wewe bila mimi. Ntaficha wabi sura yangu kelele za mjini.
Sawa.
Wozikiza propaganda, propaganda. Za sotu penda, moka mua kwenda.
Sawa.
Najua vile nilikupenda, kwako nilisalenda. Na leo umeenda. Nakusaka kona zote mabebi sikuoni. Nateseka woko wapi marudi nyumbani. Maruwe ruwe nikilala wanijando toni. Najisika peponi, kuna muda motoni. Mama mia, nakuzimia. Wapi ulipo mama kilio sikia. Kosa nilikosa haitojirudia. My dear mwenzio naumia, yeah.
Napata taabu kikuna picha inanikera. Ile turupigaga kabla ya kuzaga. Aya, nashika dabu, uko majirani wananchora. Santa fanya nye, Mr. Mekosia.
Siku napenda giza giza, kama uja nizowe. Mana raha ya kuigiza, ujue inapotite.
Napenda giza giza, kama uja nizowe.
Bonde boy,
rusu, chuku chuku ni sosumole. Mina ninginia, kumana tini popole.
On the beat,
kiruchu.
Oh yeah, yeah shit.
Oy boy boy,
bonde boy,
rusu, chuku chuku ni sosumole. Mina ninginia. Kumana tini popole.
On the beat.
Kiruchu, nipete na baba niwe. Mina kuzimia, sizinguwe unisumbuwe wewe.
Mapenzi yetu, ya mimi na wewe tu. Usisikize watu, wananongwa mbaya.
Usinifanyi kitu na boxi. Usiku nipe shoti. Ama ishike magoti. Nileoshe mkomboti. Oh, mimi zako imeshankolea. My baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimi zako imeshankolea. My baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea.
Ajali za
baby unapenda giza giza. Kama ujanizoe. Mana raha ya kuingiza, ujue inapotokea.
Ajali zambi.
Unapenda vya giza giza, kama ujanizowea.
Ajali wali zambi.
Mama unafanya tembo, kutu anadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha vitonga. Penye dhiki na shuruba, piki akono ulini kumbata. Piki piki upande uba, upote lipo ukanifuata. Ni bado wananita mzugaji, sikizi hata ya kumaitaji. Sina biashara mtaji, ulisema mola ndo mpaji. Panda nipande tumwage mbolea, baby. Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Ukitaka tena tutaendelea.
Masa Wood, Kenyan Wood, Winnie Gallet.
Finest girl.
Yo!
On the track.
Kama mapenzi tiba, obasi kwako nimepona. Kama mapenzi hasara, obasi faida sijaiona. Kama mapenzi hesabu, basi kwako nimefeli. Hakika kwako mizuzu,
yeah.
Baby unani control. Umeni teka umeni overdose. Tukiwa kwenye show walivuruga kabisa kama chizi. Oh baby unani control. Na vilo kinitazama kichokosi. Unani tuliza fujo na kuwa mpole. Unani maliza baby.
Umenishikishika.
Si
sina wakumpa mana ushanichanganya. Na moyo wangu kwa nyanga nyanga nyanga. Usijoka nikimbia kaniacha vumbi.
Pongezi zende kwa mganga alikufanya uniteketeke. Umeniua kwa upanga tena kanipiga na mateke. Umenifunga minyororo na kwako sipumui. Umenifunga kabisa mdomo na kwako siongei. Baby unanicontrol. Umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show wanivuruga kabisa kama cheese. Ah baby unani control. Na vile ukinitazama kichokozi unanituliza fujo. Mimi na wampole
tukeshe, na subiria tutete, na kuvizia tusepe, na pulizia mtete. Wata kususia mkwechi, takuzugia na pete. Si unajua vile mini go hoi hali tete. Wapo lusema komba spigi show. I wish you know, wasikusha wishi though. Na bari zao za kuwa stishi vyo. Charge empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place. Mini mgonjo weta bi mgoni tibu wani freshness. Takuwa mjinga ni kimes mes. Ulikuwa na mitoka sina kitu. Ezda pige dash dash.
Sijambo ni kumbie, ila moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke utantetemesha. Fura yako niatie, iko mikono salama neta. Utakacho nambie, oh baby. Tekuma, tekuma, deka.
Ikukio na mimi,
tekuma, deka.
Ikukio na mimi tu. Don't let them fool you. Kiso mwenipenda mimi huyu. Mapenda dhati na isia ulikuwa na hatu kakitambo. Na mengi ukanusia tunaisa aje kami pango. Since day one kuna plan kichwani. Nimiliki mjengo na bonge la wife kwa ndani. Wife sotani, wife waku vibe ganzani. So yule wife wa stamina alie sepa nyumbani. Mapenzi ni yetu, na sisi kivyetu. Yani kama chuga baridi yetu.
Misi jambo ni kumbie, ina moyo tanteteleka. Ukiwa mbali na mie, upweke tantetemesha. Fura yako niatie, iko mikono salama neka. Utagacho na mbie, oh bebe.
Baby take my heart, take all my soul and body. Anything you want, I'll be your Dangote Alhaji. And I can be your violin, play to you all night long. I can be your Aladdin, give you all my own.
Saka matia taka, atendan taka, go down taka, wamogili yo. Taka chini taka, ijeje taka, abebi taka. Okay, you make my heart go.
Pam pam banana pam pam. Banana pam pam banana.
You wind and wind your waist.
Pam pam banana pam.
Oh banana pam pam banana pam pam.
Shabby you go wind your waist. Shabby you go make man crazy. Kashapuna ka cute cute face. Yani uko too too blessed. Shabby you go wind your waist. Shabby you go make man crazy. Kashapuna ka cute cute face. Yani uko too too blessed.
Bad girl,
do what you want now. African body, no be China. I bet your body look good in designer. Get the way you find, nobody finer.
Give me one time, yeah. Give me one more time.
Tundula Zinda, no capita for us. Logo Pango, Amelo Abahad. Tundula Zinda, no capita for us. Logo Pango, Amelo Abahad.
Mtoto fundi flani toka Tanga. Mauno flani yaki manga manga. Anajua yani moto fire. Fire, oh.
Mashobi na mavudu kanchanganya. Anajua kama danga.
When you do me that thing, do me that thing. Now when you do me that thing, now do me that thing. Now when you do me that thing, do you do me that thing?
Jo, jo, basi geto mapema. Yonko mwenyewe nina wapo maisela. Basi jo, jo, basi geto mapema. Yonko mwenyewe niko maisela.
Basi baby, you got me going crazy. You know that I can't get enough of your love. Can't get enough. Got me going crazy. You know I can't get enough of your love. I can't get enough.
When you fundi, I chuckle like a lega. We chuckle like a lega. When you fundi, I chuckle like a lega. Yeah, you chuckle like a lega. When you fundi, baby, I chuckle like a lega. We chuckle like a lega. When you fundi.
Time lady, kabla kuja kucha my lady. Nice na daddy, ukisimama kwa kucha my lady. Nice joto, sio joto, baridi, sio baridi. Na kuwa katoto, katoto, unavyo nifariji. Hizo bingili, bingili, baka chini. Na kupa pingili, bafuni, kabatini. Bebe lako timbuli, timbuli, la kijini.
Wendo mkosha.
Bebe ni pete na kimoko kisheti ninywe na chai wako sela kusema wanoko ni peti iwe ni shai bila era sisi nisinigenyeka sana nataka nikutoe baby Copacabana. Ila ila sisi unajuaga kwenye kabana. Nataka nikutoe baby. Izo bingili bingili mpaka chini. Nakupa pingili bafuni kabatini. Bebe lako timbuli timbuli la kijini.
Sometimes nafanya vile vitu spendi ili nikuridhie, ila no bado na nongona. Natamani hadi pasuke nimeze, mwana mzio nimechoka. Mwenyezi Mungu niwezeshe, bora ilipofika nisepe. Kama umenichoka unieleze, baby. Mwenyezi Mungu niwezeshe, bora ilipofika nisepe. Kama umenichoka unieleze, baby. Hujawahi kukosea, sijawahi kuwa sawa. Oh, baby, unaninyanyasa sana. Hujawahi kukosea, sijawahi kuwa sawa. Oh, baby, unanitesa sana. Kushoto nende kulia kama hatutakani. Nimekuvumilia ila ni kama tuendani. Kila siku vitimbi utazani vyo jama kamani. Hapa nipo timia kwenye nipezisha poteze mani. Hujawahi kukosea, sijawahi kukosea.
Petra Joe McKinney
Sapi.
Yeah, hey. Ingoma isambe kinoma na joyu kipande na soma. Na simi kama chata kila boma, na kimbi za mahasla kila kona. Sioni jinsi gani watapona, na hizi kazi zao easy come easy go now. Basi kazi kwao tumekalia makoo yao. Hapa sikuwa kikishi usalama kabisa, weni shuli fupi tu kama tiza. Kabla sijasema suwe shamaliza, this time around hakuna kuunga unga. Makizi wanofunga upepo, wengine kisampunga ni pepo na kemea. Yeah, nobody care, utamdekea nani hapa. Tuna mbeleko nenda baby daycare. Shame, numbers na change, I can never be the same.
Huwezi kushindana nami, niko haini na pepea.
Yeah.
Sisi tukichapa kazi, hizo zao ni kuhembea. Tuna pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea, tuna pepea,
yeah.
Hizo zao ni kuhembea,
yeah.
Everybody know they can't mess with me. Check my rhyme book, homie, for the recipe. Bitch, I'm getting mine, ain't nobody wasting my time. I be all up on my grind, body smoking, it's obvious I'm in tire bliss. I keep it low key, but then I gotta shine, bro. Bitch, it's short to shots away, he's on mine, bro. We're killing it and speeding up like a turbo. For sure, we bout to blow, we'll see how I'm in the shadow. Two for you, two sana, when you wear your fika bottle. Yeah, we popping all the bottles. I'm a kawa, kama dawa, tunapata dala. Mina dio makini, to wafanya wapagawa. I'm the type of girl who want take your man. When me a pop it and a drop it, the alter him get. And it allowed up the thing, expose the business. And if you tell a girl, I saw the thing set. I'm the type of girl who want take your man. Pop it and a drop it, the alter him get. And let allowed up the thing, expose the business. And if you tell a girl, I saw the thing set.
DJ Cage, DJ Mentor, the Spin Guru,
changed my life. I'm no player anymore. I see myself in love with you. Allow me to make you my wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Nishachoka kuwa bachelor. Oh, bachelor. Yepo maisha ya kisela. Yananipa. Baby, I wanna
change my life. Don't wanna play no more. I see myself in love with you. Allow me to be your wife. Te amo, te amo. I wanna spend all my life with you. Saki tena uwe bachelor. Oh, bachelor. Mi upepo wewe bendera. Johnny Cooper. I wanna be your wife. I wanna be your wife. Oh. I wanna be your wife. I wanna be your wife.
Tutakula na tukikosa tutalala. Zimewashuka sura walojichosha na makafara.
Miamaji mwenza kuchura unanitosha sina papara. Tuwanyoshe kama rula wakijitosa kutuvagala.
Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea. Ayaya, kuolewa utarudi nyumbani kutembea.
Ayaya, kuolewa nitarudi nyumbani kutembea. Oh, kuolewa tarudi nyumbani kutembea.
Una nini, hauna dhani hata mimi napenda. Nishazichoka na mimi, boga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Sio wa kumi, si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana, usiku wa manane. Tena nafunga na suna, mambo bado, bado mwana wane. Naona yanazidi kuvuma. Nikirudi na hasira, hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe. Nikirudi na hasira, hasira. Nizoe mambo magumu bado bila bila. Niombe.
Halijakasa.
Nivumilie, ipo siku tutapata.
Halijakasa.
Sina na dhiki zitakwisha baby.
Halijakasa.
Uchana kope mekapu utapaka.
Halijakasa.
Tutabadiri mboga kuku kwa manyama. Choche ya kuni kipenzi changu. Asubuhi tumboli kikuminginya. Pokea kidogo changu. Tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa. Najua kwako ntajiri waza. Kama makosa nivute chumbani. Kununa nuna unajilemaza. Ustamilivu, muna wachache mno. Jua shita rafiki wa mbivu. Baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu. Na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama, tupe tulivu. Penzi lisifike kikomo. Yeah. Kirudi na asira, asira. Nizoe. Mambo magumu bado bila bila. Niombe. Nikirudi na asira, asira. Nizoe. Mambo magumu bado bila bila. Niombe.
Hey, atu napenda koni. Kiku
nikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya nisiwanyi chelewe. Kikuchumu domoni, tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya na kufanya ulewe.
You must see Jackalet Monza. So my contemplate on that. And baby better ride for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. Call your king, put a crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river now.
Asa show me like it on me kumpa mama. Embucho tama kama inazama. Ni kupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Wana wanao.
Wana wana kere.
Wana wana
kere. Wana wana kere. Wana wana kere.
You ever leave me solo or disappoint me with this basic hole? You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Chenga vidanga dana, vicheche nchuni simba. Oh, nchuni simba. Oh, nchuni. Asa baby, mbusho mile kitu amekupa mama. Mbucho tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah.
She looks so surprised. Then I cut a picture yake ukutani. She said, oh my god, this is kinda love. Make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes. I say, yeah, baby, I'm not done. Nam take care. Nam fuwa viatu, nam beba mpaka kitandani. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your arms tonight. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your. Amengia kwenye ulingo. Menasia kwenye ulimbo. Nam kati ya mitindo. Nam kanyagia vishindo. Nani ngata kwenye shingo. Toto na marisa nimbo.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Never see, yeah, yeah.
Karibu kwenye maya kupe daddy love. Believe me, ni vitu wet wet sobi cup. Ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitoste kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa wabowet mana ghetto shali fix. Ni wewe tu DSTV on Netflix. Mekwa kia midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu na kubanduwa kipimpo lafu ilo. La tari, lazima ntefute stimu ya ndum na vikari. Niwe mahali ni kupe extraordinary. Penzi flani, la tari. Kama wadu nanzidia. My dear, unakarufu flani, unanukia alafu.
Jipangelo siku pigi kimoko, vita tu boss.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Tumijia sama utamu tu. Leo na kugea utamamua. Kusma ungapi ni wewe unayamua, yes. Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonya mpaka pua. Funika funua. Binuka binua, yeah. Vandika vandua, yeah. Kama unavyo nijua, yes. Chubuka chubua. Ukinipa na chukua, yeah. Nakula huku na huku sama kikibua. Pika ili ni mle mpaka mpish. Sijia upaka mkongo ila spiki. Ukikamulia ndimu sinaga ubishi. Mana waga natelezaga bila vile. kilainishi. Leo leo down, slow down. Leo leo pata chimbika is going down. Leo chaga sikivunjika we go down. Leo leo show kali sana, slow down.
Baby come to my bedroom,
oh, oh.
Welcome to my bedroom,
oh, oh.
I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom,
oh, oh. Yeah, yeah. You got me falling in love. You got me falling in love. See, you are the one I've been waiting for. Someone like you I never seen before. I'm not gonna tell you lie. Baby, kwa bed, I'm the king of control. I go take you to mommy, first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
The way you shake, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love.
You got me falling in love, oh. You got me falling in love.
Anything you want, baby, I swear me I go do for you. Me my tea, I go pure bloody. I not go leave, baby, without you. As I went up your waist, give it to me, put a lipito. Went up your waist, give it to me, put a lipito.
Me paralyzed when you get up close to my screen. I just realize you are the one I saw in my dream.
Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
The way you shake, baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love.
It's
Kill P5. Now you be the one, just believe her. La diva, my diva. Oh, you turn Batman to Cena. With your sexy body, Carolina. For your love, I go fat like John Cena. Atakama ni kiongu usina. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Uchana kwa siku,
oh, baby.
Fanya mavito, baby. Vito, baby. So take it slow, napa wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
No, no, no.
Jaja, yo puti jaja.
No, no.
Jaja, yo puti jaja, baby. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
I hope you know say this equese. Where you carry for back you they make me the quick quick quick. Baby quick quick quick. Ah, come to back you ese. Nese nese. Zamenda ni narungu kom ready ki pepe pe. Ki pepe pe. Ooh la la la. Your body fine, now when you want, you blow my mind.
Ooh, la, la, la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh, la, la, la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la, la 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 la.
Kupe kila kitu,
oh, baby.
Mchana kwa siku,
oh, baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh, baby.
Chana posi,
oh baby.
Tufanye mavito, baby. Vito, baby.
So take it slow, napo.
Marhaba.
Marhaba habibi, tunakoma mangala kupachua. Oh,
mahaba, mahaba ya
mzidi. Ah,
marhaba, marhaba habibi, tunakoma mangala kupachua. Oh, mahaba, mahaba ya nzidi, kindi muchanga cha kuchachua. Tamu zaituni, tundala peponi nalila. Gemu ya sakafuni, tunadundisha na kipira. Napewa penzi sabuni, inalo ntakasa madhira. Unitahani hayuni, mkali watatu bila.
Bila
upepo wa pwani umenipeleka bara, niongoze usukani kwenye penzi barabara. Wakati wako tamba
ashua, 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 ashua.
Onge baby jisongo ndoe
ashua, 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 ashua.
Na roza uzi wa ume
ashua, ashua, ashua. Ashua,
lo 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 lo.
Ashua, hey. Ashua, ashua, hey. Ashua.
Tuachume mafaka shume.
Kweli mambo mazuri hayataki haraka, haraka. Kwa dua nimesubiri, nimepewa nilichotaka, nilichotaka. Penzi nina linogesha, nampa mchichale, nono vya kunenepesha, sambusa ya nyama tele, kisha na mchangamsha, na mcheze ya segere, mwale kujinenge musha, ukuna biga kelele. Upepo apwani umenipeleka bara, wewe wangu usukani kwenye penzi barabara. Wakati wako tamba
tulia, Nairobi mpaka Bagamoyo anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wa kuficha. Picha kule kule atapata tabu sana, macho mbele mbele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu, hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akata moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Mimweza kuna wezaka kupenda sikatai kweli. Shazama usinipige kipapai, miapo kwako shabwaga moyo usiulahai kweli. Ndo shakwama unachotaka sikatai, najua bado amini hayo yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu, hakuna madrama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kivyetu.
Zombie, you know we gotta do this. Now, show me your quarantine. Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right.
Where?
One, two, three, four, then five.
Okay.
Nay, nay. Hey, that's right. Do the wacko jacko, now slide. Now, show me your quarantine.
Hey.
Quarantine.
Ooh.
Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Ooh.
Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Okay.
Nay, nay. That's right. Do the wacko, jacko, now slide.
One clap, two claps. Shingo, panyo na itopa. Inama, inoka. Kiuno, kamo na kisusa. Sometimes na boeka. Nanuna na cheka. Weekend ni vibweka.
Mitungi tunapomeka.
Now show me your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now what's your quarantine? Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five. Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko, now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, kote posti. And then drop, kicho cozy. Ringa, ukomeshe mabitozi. And then run, 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 run. Hala for turn, 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 turn. 20 G, jisha uwe. Jisha uwe, we, we.
Now, show me your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Nay, nay,
that's right. Do the wacko, jacko, now slide.
I can transform your robot. Nico control, car remote. Your hands, your neck. Now round and round and wait.
Ooh. Mara TikTok.
Don't rush, don't rush, don't rush.
Vi challenge via mito.
Don't rush, don't rush.
Karatini yangu mina machizi.
Cheesy.
Niku party, no singizi. Ukisikia tangawizi, tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, kakwa madiba. Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, makida kida.
Now, show me your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. One, two, three, four, then five.
Nay, nay.
That's right. Do the wacko jacko, now slide.
Fuck beat, fuck beat. Kitchen session, fuck beat. Knife beat, spoon beat. Kitchen station, dishes beat.
Sha, sha.
Kinkiriki, kum kum kum, kum kum kum.
Sha, sha.
Kinkiriki, kum kum kum.
Mama, got it.
Hey, yeah, 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 yeah.
DJ Kate, DJ Mentor, the Spin Guru. It's Eastland's finest, original and incredible. DJ Kate.
Classic music.
getu. Nataka kuja getu. Anajua napikanga vitu special. Special for you though. Niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what your mama is, yeah. Two times, I put up my money. You need a gun to go, baby, you been made you. But you know I like it. You talk to a nation, Timmy, call me good. You know I like it. You talk to go, baby, you been made you. But you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswa ili na maneno yenye vundo. Are you talking about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Kufuli, ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu menya sufuri, sio akupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, in umani nolo. Yupolo mpaga moyo, akaukawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Kuwaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenza mezalua bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda shakani. Akiza nyama na pombe, atulea tuende chumbani. Nikupe mogwa jangombe, kisiginu kiwe begani. Baby ole ni, misuizadi kuzunguka. Peni kupe, kabla kuja pambazuka.
One night,
hey.
One night is dead.
Konde boy, squeeze kupenda penda. Kumepitwa na muda.
One night is dead.
Yani, akikupa kula, akisusa mwingine atakuda.
One night is dead.
Usigidanganye umemkamata. Mutoko wa mujini, magoli mengi samata. Hata uzame chumvini, ila kuna waze wa migodi. Awagonga gihodi, ujifanye mjanja unachunga. Ila ndo wanalipa kodi, atadanganya naenda jogi. Kumbe yuko loji, kweza kona jaza mimba. Boko jimu na jaza bodi. What I believe, no money no law. Yupo na mpaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo, kutu miguru pande. Kwanza mapenze mezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda sharukani.
Sio unakunywa tumapombe, unajua nelipa nani. Twende kakupe gula ngombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misu zagi kuzungu.
Hello, baby.
Natamani niandike barua na nitume kwako, ila nahisi utoisoma, utaikata. Hata simu nitajisumbua kupiga namba yako, mana hata ukiona utaikata. I wish yawe ndoto, haya ninayo yapitia. Ama nirudi utoto, imenisonga dunia. Eti kurwa bila ndoto, hivi ni wapi taanzia? Kulia bila kushoto, sijawahi kusikia. Imagine siwezi kupota, mana hata usingizi sina,
sina.
Mwezako wataniokota, maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi
mpaka kesho,
umeniganda mawazo
mpaka kesho, mpaka kesho.
Yani mawazo kizunguzungu, kista napona kwa chungu, mateso nyurumie. Nishajaribu kudanga nipoteze mawazo, wenda nitaenjoy. Kumbe najivua utu na heshima kwa watabibu waganga, nijue nini chanzo, wenzako nipohoi. Ama nyota yangu butu, makari sina. Zile nadhiri kwamba utaniweka moyoni zinajirudia. Mieno moja wembiri, sasa sikuni umenikimbia. Mie mwenzako kasabuni kichelema,
siwezi hata kupangusa.
Jeraha la penzi na chechema,
sina furaha kunusa.
Yani umeniacha dilema,
siwezi kupanda kushusha. Kwani
mapenzi vita, CCM na Chadema,
Firauni na Musa.
Imagine siwezi kupota, mana hata usingizi sina,
sina.
Mwenzako wataniokota, maji yamenizidi kina. Mwenzenu mimi
mpaka kesho,
umeniganda mawazo
kesho, mpaka kesho.
Yani mawazo kizunguzungu, ista napona kwa chungu, mateso nyurumie. Wakumuvuoni nitakuwa mie,
oh, siwezi.
Yani pite siku nisikufikirie,
oh, siwezi.
Kukuwa nifollow nitaweza mie,
oh, siwezi.
Kwenye peki yako nisichungulie,
oh, siwezi.